When a bad man
beam up, this a overseer.
Two zero one making magazine. Hey, yo, beam up.
Yeah. Explosive.
That I see. This form of music is the building, man. Big Tasty B rapper.
Paraketu ntine tita wa music kukapusa vina chims baza kuuza matziki. Come here tikuuze sikiliti, kati elu iskei the killer ni masketi. Eta pima kufakwa kuuze fatendi. We, tiwe mwana ulili la penzi ya manzi tapwela nikuleke vingazi. This is not a dish, wait, limote klati.
Anitilezelepo bati, tine uko selepo kuti nisabro atina fame kuti selepo kuyungala kwanu.
I'll start with big boy Tizo ati king. Comment ndiye ya kupitiliza Mr. P. SN vama reporter na sio imba na nyoza vipondo. So V9 ndio team
Velo, Spara City ndize team running a kaso. Wiki na pima buvima vuko no kaso. Ase big boy Tizo ni mafana marasu. Nganga gati nika city atitika na kaso.
Same scale na J.O. waliko na mahiti. No team eneza ubo wama Mr. P. Nisifu nsafaluja na jumba boy defense. Na malai mwenyimbo enesi ya pangase.
Eluza ubo antuchuka uwe sasi wo imba. James, fimu futa filimba. Fia liza liza kwa tituwe ya imbwa. Good news kati yu kamutina. Kamuleta letu kitimsa na sila. Mina metro boy hapo manje ni matiasa. Taisi na mashakuwe ya zatwala kansa.
Sininyo zani kamba vintu vene ni wana nine ese. Mayo waku hudwa na nisoma. Hala to feel free kasalika. Nonzelu ndrama siku pasa sindiwe Mount Meru. Posting ati family ya wene kumwenda. Tishani mambara na chikwendo chopenda. Dido na chusa na genere la bangu. Music wanasia mwana
kena urandu. Now you put a rand. ATP mfana anasiri latu. Sasi wafutita like inyama ilipe mutu. Night nje basta sasi wakuyimba. Angu uwa uwa kwa tikelo ya mimba.
Ima artist wa brands wa oma chepa mafoto. Mulio life peza ali black monga noto. Joe Fox anasira kusanduki ratu saka. Jero D mafro kwa chose la kurusa. Atindine celebo bati tine uko celebo kuti zaplo atina fame kuti celebo kwe unghala kwanu.
Mwaze velo yae mariko timkamba sina kutabyo. Chikonda vima velo jeta ida mkabata. Wait, vela kai.
KT simba na tuka kutala. It's busy line people wati ya city la tala. Type in soon kaza mba ya kabia.
Basi ya kusamba tindine DJ Mato. No vero drop a flop monga ke eka das. Lalipini zifunsa ni mufano ro wakuru. Kozi malaini yake siya libita monga ndu.
Apa hit after hit nisa pusha gosha IT. Biti kwa ni family nisa pusha TYC. Arena Casti, Olo Mazi Magb. Shout out to my homies Pop na Zaili.
Mike Park, Jay Smoker wana hit mulineo. Ashes to ashes nyimbo inangara heo. Niwa mwono marapa gani za monga dizi. Wewa sara ni mbuzi che monga flowies.
If you fit a flow osa esa ni posa. Matita vifluwa musaona maroza. Kwazi we are real shit, osa yesa no funsa. Dry sand, zima, zimo sotu wetika blua. Uza tu watizalu, watiwe msatu kilo. Watu weti konda, viti sonda, peti londa, sati konda. Yeah, make a seat in the building, man.
Magazine,
hey yo, beam up. Hey yo, niggas, shit, I see you. One
BMO to the B on a level. Yeah, Bene futi waizi wa wena jelo na misto. H39 endo my hood niggas must be endo the Bimo Brappers. Yeah.
ZambianMusicSite.com.